No. Namadingo.
Downloaded from ilovezedmusic.com.
Sinja kale kwani moyo akandiko yamba. Diribe experience whatsoever. Sinja kale kwani chuma akandiko yamba. Diribe experience whatsoever. Ine atate mundi tsokorere akandiko yamba. Ine mulungu muyende ndi ine akanko yamba. Ine pokona osuka muyanganire. Ine pokona wo osuka wo. Ine pokona osuka muyanganire. Ine pokona wo osuka wo. Ine atate akanko yamba. No experience whatsoever. Ine atate akanko yamba. No experience whatsoever. Pano wapadwa poka wiri. Nobody. Don't say tibadwa kamote tifanso kamote. Nobody has experience whatsoever. Malemba akutini yesu yekata berenso bachi wiri. Otherwise, nobody. Dani mwa ife adatipata yeka moyo wache. Nobody. Pokona osuka uyanganire. Pokona wo osuka wo. Ine pokona osuka uyanganire. Pokona wo osuka wo. Pokona osuka uyanganire. Pokona wo osuka wo. Ine pokona osuka uyanganire. Pokona wo osuka wo. Ine atate ne akango yamba. No experience whatsoever.